Beeraha degmada Bardaale ayaa waxaa ka baxa dalagyo kala duwan iyo khudaarta, kuwaas oo ku tiirsan roobka. Haddana waxay mararka qaar maraan caqabado kala duwan oo saameyn ku yeesha wax soo saarkooda, taasina ay hoos u dhigaysaa dalagooda. Sargaalka fidinta cilmiga beeraha ee degmada Bardaale oo ka socda Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Koonfur Galbeed ayaa booqasho ugu tagay beeraleyda si uu kuurgalo, isla markaana wax uga ogaado caqabadaha haysta iyo sida wax loogu qaban karo iyo sida lagu dhiirigelin karo beeraleyda. Qaar ka mid ah beeraleyda degmada Bardaale ayaa ka hadlay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga taageero.
Shagaalada tuntade oontan surunad arkaaso dhinaca surun shagaalada oonay tahay beertu ardeed hanaanayaasay society kan gidaalkii group balmisgu taas geleyu tan gudaar oonay tahay hatta ila abuuray yar yar yaru kadalanga no dhibahay wali oo lak hanaanay fadiin mahaysan beertan ma inga baahanna el anga baahanna walbadan suu arde baraag oonay tahay biyolan jeeyo wata bijir gaamada anta yaalanga degdan ha ku kaga gaadaan meel ugu tuba yaa ka wara bihiin min sheegdoodan taas yaan baahanna dawladda koofur galbeed ma inga baahanna intii oonay tahay awi wali oonay tahay hay'adu samafal aragtida alaab tii oonay tahay beerileytan baahnaay suntan dheerta wali oonay tahay wala dhulkan la ka godaay wali bagalba ho gobol kumbulan baahnaay yaa baahna
ana maay ha abdullahi maxamed ali re beer oo qodare hanaanayahay wali anan baahna sungaan baahna meel biirka keedi oo baahna aan wala ka buufi oo baahna wala weer bishay ka siin baahna kanaal aan baahna aragtida beertayna ka duwaa beeriga kiyaal wala walba oo beertasay suubi fasi aqlay aan baahna
bay baan baahna mayle raay abuur bator sun haanti wala la ka buufiyay wala gastob beero tabaraga soo hayaan gali wala aan hataan balun tange sanagati tange ayaan may sheenase suntulaanti sheenase dibe dibe dun may wadadeem dun beerogi nafaqi way siin yuray male nafaqa anti ona wazaridu ku helno baahna taas oo kala may buuan salaatada na yana may bamba anta yana motor oo biil ku waraabiyo hata motor ka dabeeya motor kan tan badan motor yareer kiyo hanu awood male motor awood le oo may leeray beer hanu waraabiyaan itubooyin joon baahna wazaridan taas ku wasadaan.
Khayruddin Yuusuf Xasan oo ah sargaalka fidinta cilmiga beeraha ee degmada Bardaale ayaa beeraleyda ku dhiiriyay horumarinta beerahooda.
Beeralkan yamay hore ku wadnay degmada Bardaale geekay kulay gabagabaani beeraleytii waxyaalo badan oo abasho badan ayay sheegay oo dhibaato badan oo ka taagan aragnay. Markantii uu naha aragnay oo hadduu naha aragnay kulay inuu inay marka dadkii uu sarri inuu gudbin yaa marka yaa geekay gudbiyayna marka dadkii oo noo sarreey kulliye maanka sarreey madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Cabdisiin Maxamed Laftagareen iyo wasiirka beeraha iyo waraabka isaga la subag iyo gaasimaha guud wasaaradda iyo hay'adaha horumarinta dhamaantii oo may ku qasadaana in beeraleeytan oo masaakinta oo tabar doorno wari aan haysan sunta iyo waxyaalihii oo beeralka dhaqaalay fadhi baarlamaanka iyo walwal aan haysan in aan la kaalmay ilgoone la ka fiiri degmada Bardaale degmada Bardaale dad shaqo fadaw oo shaqo diyaarana badan ka roogan iyo beeraha oo la qusaardan fadaan laakiin kaalmaan baan marka dawladda Koonfur Galbeed ka horreey madaxweynaha iyo wasiirka beero oo ku jeedada degmada Bardaale ku qusaana in iyonay si ka sabab beeraleydan oo heeyo horumarinta in aan ila la deera waxyaalaha oo degmada iyonay ilanka baahni degmada Bardaale qudaartanka badan oo degmada Bardaale ka isticmaalo degmada gudaha wax ku goohayta dadka oo degmadan dhalayeen hasaarahaan laakiin ma in baahnina in la caawi caawin aan baahnin caawintaas ma ku qosadaana dawladda ku qosadaana anisin dhaqsa badan dadka oo degmada in aan la caawi beeraleyd walaan baahnin motor iyo hatan saaran motor biyo dad biyo gaba jaran dad biyo gaba nana jaran dadka biyo gaba nafsadiyo baraagiyo meel biyo ilka keedi uma leh hadii biyo ilka keedi ana qodartay marka baahidi marka mas bahasa in maalinkaas motor ilka kursurinaado la kiyana qadaasa.